wange kali kadde kazibu nga Yesu afa kulw'abantu
kitofu
yali sawambye teliba wana temulundi mulala yakaba teba kitange mponye chikompe ne makutibwa na yatenga watafete walibali wanawa bwatyo nakkiriza natibwa bwe bakukuba ne bakufuma tewatusako musango naye watusonyiwa bwe wakamu magombe gamenyekera wazukira lero tujaguza bwe bakukuba ne bakufuma tewatusako musango naye watusonyiwa bwe wakamu magombe gamenyekera wazukira lero tujaguza. Choimba imbira Yesu azukide avudeo Montana atukulanga muzira tewali aliachirabye
abayigirizwa batya
ntega Yesu bikomye nera baba sekerera
bu Yesu yabanimba
kati aliwanga batenya okuva Montana sebo webale nyo abalale basirise basirike rumele na kubate libali chicha wachino we wafa wazukira we bakukuba ne bakufuma te watusa kumusango na ya watusonyiwa we wakamu magombe gamenyekera wazukira lera tujaguza we bakukuba ne bakufuma te watusa kumusango na ya watusonyiwa we wakamu magombe gamenyekera wazukira lera tujaguza.
Zanga mule puka wambuka mukirira
budde kucha
ewa wabuyinza ne bakusalira musango nga bakubogolera
naba mube wayamba ne bawawogana nti mubi nyo afe
balabe yayo mubi
omutemu wakiri batuwoyo Yesu tasana
oh oh
olyokanga Yesu nozukira olwalelo amazima tega wangura ategwe mazima we bakukuba ne bakufuma te watusa kumusango naye watusonyiwa we wakamu magombe gamenyekera wazukira lera tujaguza we bakukuba ne bakufuma te watusa kumusango naye watusonyiwa we wakamu magombe gamenyekera wazukira lera tujaguza. Wavumira kubwa na kujoga ne bakujoga wali malubimbirwa katorafe kwenenya tulina kalo kwenenya enyama tulie soda tumunye endongo tusale nana yetulege bibi omulema gwa pasika bange kwenenya we bakukuba ne bakufuma te watusa kumusango naye watusonyiwa we wakamu magombe gamenyekera wazukira lera tujaguza we bakukuba ne bakufuma te watusa kumusango naye watusonyiwa we wakamu magombe gamenyekera wazukira lera tujaguza we bakukuba ne bakufuma te watusa kumusango naye watusonyiwa we wakamu magombe tujabuza we bakukuba ne bakufuma te watusa kumusango naye watusonyiwa we wakamu magombe gamenyekera wazukira.
Remember where you got it first. www.djericom.com.